DJ Divine
Production. Remember where you got it from. I'm your music publish, don't say oh.
Money Kingdom
Music.
Introducing Sector.
When are you need?
Kiss Danger.
DJ Divine, I got it. Hey, welcome. Why is any cookie to welcome? Hey, welcome. Why is any cookie to welcome? That's what got your mama nas. Kumesu twangala fenga makadas. Tatwa kwata mama nas. Kumesu twangala fenga makada.
Kumesu fyali pena mwanti. Fyali wako crazy nga dandy. Nakulila minwe ya majanki. Eko nafunye misa kwa shanti. Kumesu tatulekele na mani. Kumesu tatulawa kwa na chenji. Kumesu wala sachana fitumbi. Kumesu wanji tatika tumbi. Flow dope kwa tidi de dealer. KSM League ni la liga. We play too much monga taka. City Lakers six figure. You too negative mukamba. All of photo poses you take a picture. Tika choka po mutikamba. Tika chita pia iwe ni pressure. Tipo binga monga shaba. Ever high no sober. Gelo savage monga tiwa. Nemo gabe no kaunda.
Kumesu twangala fenga makadas. Tatwa kwata mama nas. Kumesu twangala fenga makada. You are welcome to my city. Bemudia black na siriti. Nito sama hit after hit. Niyo zibiga sisi kiriti. Tundaga taso na mozi. Ponze timu era famosi. What you say tidi pepozi. Utenzele kuno wadula mikosi. Tufumu tuwa paka nijiva. Patinjine kuno ngosi. Basale, wale titinda ya zula masale. Hey, mwaiseni kuketo. Tekwawa winga mpala ine kwa tipo teto. Leta bag ni na punching. Ukani yamba iza kukonga and backing. DJ pa makina ni divine. Who are you kwa titima ya kafaini? Hey, welcome. Mwaiseni kuketo, welcome. Hey, welcome. Mwaiseni kumyesu, welcome. Tatwa kwa tama manas. Tatwa kwa tama manas. Kumesu twangala fenga makata. KS Kombo ni swagi. Sekta ha. Na wakamba wa rafka hindi. DJ Divine I cash. Penny views I see. Royal Pixel Media. Mr. Cody Mumbai Celebo. Butch Guy I see you.
Remember where you got it from. Ambient Music Plumbers, don't see
Blue Sky Music.